kambari chizambari na watoto wanaopenda kujigamba. Yeah, ni changamoto kwa vinabu na bojanja mliopo ndani fani. Kaa chini tafakari, kipi tunafanya wakongwe wa zamani. Wakubwa na watoto, wake kwa waume ndani nyumba, say hello.
Hello.
Rusha mikono juu na tuimbe kwa furaha kwa pamoja, here we go. So dakta, hakuna wakuzuia. HPC, DJP, Zosi B, kinabo tandika zuria. Ok, mpende ya kupendae, mbusu wa kupendae, tapeli achana nae. Chuna buzi, ehe, akitaka vingine mwambie, yo badai. Hey yo, piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Piglawi, piga makofi, yo kanyigo. JT, pick up my coffee. Na bana pick up my coffee, tafadhali. Uncle J, pick up my coffee. Masud, Masud, pick up my coffee. Master T, pick up my coffee. Na bana pick up my coffee, tafadhali.
Nasema pick up my coffee. Kama wewe, sim kolofi. Kwenye pari hakuna uzushi, tunataka watu wacheshi. Tunajilusha kima njonjo, kileta fujo na tupwa selo. Stuka uendapo, tambua wapi ulipo, usije ukapata kichapo. Hii ni fani usete utani, body school imelala kichwani. Na wasabahi kimala maskani, na wote waliopuma mtoni. Nisanza kazi, panda jahazi, kama msanii milango ipo wazi. HBC walifunga kazi, MJ sasa kamwaga ladhi. Kwenye machozi, jasho na damu, singo ni bongo, Dar es Salaam. Wakubwa na watoto, wameipokea kwa nidhamu. Ni delemo na vifijo, yo piga makofi kama nguvu nazo. Ni simple X, mzee wangano, hakuna noma, mambo mswano.
Hey yo, piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Saleh Jabli, piga makofi, Ibon Malim, piga makofi. Yokim, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali. DJ Kusaga, piga makofi, Fresh XC, piga makofi, Cool Mossy, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali.
Ukurasa 27, wote mnajua kama fani imela
la.
Nani amesema kama fani haijala
la.
Mbishe mlete kwetu ili akiri ni bala
la.
Nisiwe tu sana, hata mamu mgeine
wa.
Tunajimwa mwa JX and Mr. Za. Mshike mchumba mzuri, cheza Nike Star Star. Mida ikifika, cheza mchezo kibaba. Fanya mrugu mecha kini usiacheza
na.
Mchezo kudofika, sio mzuri jama. Piga makofi, shangiria ushindi kama. We mfalme toke meka mingi sana. Jili mina jayi aka nyingi sasa. Nafaa kuitwa baa, sio tena kaka. Piga makofi, tafadhali. And wave like you don't care. Kwenye pali mezuka kama zari. Hakuna mjuba, tanletea. Narudi fresh kwenye mstari. Mr. Zagi naendelea. Toka kati hule, hadi wakati huu. Cherepina chelechelea.
Hey yo, piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Rankin, piga makofi, Bolo, piga makofi, John Dilinga, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali. Young Millionaire, piga makofi, DJ Eddie, piga makofi, FBC, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali.